Unajua kujiweka mapambo, unajua kuyafanya mambo, unajua kujiweka kando na mbaya tabia. Moyoni mwangu nayatoa mafundo, siwezi ishi kufuata mkumbo. Baby wewe umewazidi ng'ambo kwa mvuto asilia. Wanaowasifia gaindia eti kwamba wanavutia, baby wenda wajakujua maana wanakosea. Nilishawachunguza kama Korea, shepu joto vinapelea, anisimama kitetea. Umebarikiwa, I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I have never I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I have never
for you, baby. I'm all for you, baby.
I never knew.